Ndiphelele ngcimbu qalanye ndigqibelele endinako ngokufanelekileyo ndinyulu endikwenza yokwaziwa nguthi ona ndinamandla andoyiswanto ndomelele kangangoko ndikwazi ngako ndinothando lobomi loluntu lonke ndingqame ndimnye nomhlaba nabantu ndonwabile ndingavuya
tamaku
Kamata
Domelele Domelele
Tamaku
Dinotando Dinotando
Tamaku
Dinamene Dinamene Dinamene
Tamaku
Domabile 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 Domabile
Ndiphelele amalungu omzimba ndigqibelele ngokufanelekileyo ndinyulu ndinyulu ndinamandla andoyiswanto domelele domelele ndinothando lomntu wonke ndimnye nomhlaba nabantu ndiyavuya
tamaku
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 Dina